Remember where you got from. Zambian music powers, don't see oh
na na na.
Run it.
Oh na na na. Na na na. Bashuni. Kankutashe ine iwe. Bantu banono banono pali iwe. Kankutashe ine iwe. Bantu banono banono pali iwe. Ne kupango kabe one day, kakulangisha na kuba nande. Ati walu wafu one day, one day, one day. Chikashana niwe na temwa, na mutima wandi niwe na pela. Pantu jonse nkala kutemwa, kukutemwa, kukutemwa. Pantu chikashana waliemba, walikwata na mutima wankunda. Paliwe, banono, banono, banono. Chikashana waliemba, walikwata na mutima wankunda. Paliwe, banono, banono, banono. Kankutashe, ine, iwe. Pantu banono, banono, pali iwe. Kankutashe, ine, iwe. Pantu banono, banono, pali iwe. Baby girl, you're one in the millions. Tenga mutima na ma billions. Your belief is in Sema's heart. Baby girl, may go die for you. Shan 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 girl, you so beautiful, natural Zambian girl. Shan 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 girl, you me melody. Chikashana waliemba, walikwata no mutima wankunda. Paliwe, banono, banono, banono. Chikashana waliemba, walikwata no mutima wankunda. Paliwe, banono, banono, banono. Kankutashe, ine, iwe. Pantu banono, banono, pali iwe. Kankutashe, ine, iwe. Pantu banono, banono, pali iwe. I guess na kupeza, peza. Anutuma tenga, tenga. Muchalo uliweka, weka. Umushe wako unitoba we. I guess na kupeza, peza. Anutuma tenga, tenga. Muchalo uliweka, weka. Umushe wako unitoba we. Chikashana waliemba, walikwata no mutima wankunda. Paliwe, banono, banono, banono. Chikashana waliemba, walikwata no mutima wankunda. Paliwe, banono, banono, banono. Kankutashe, ine, iwe. Pantu banono, banono, pali iwe.
Run it.
Remember where you got from. Zambian music powers, don't see old.